ZambianPulse.com.
I'm a blessing music.
Just daddy.
Downloaded from ZambianPulse.com.
Kukafipa ni shitange namo. Ukukwatu vilimbani usiku. Funsa Martha, Belinda na Messi. Kuno kwatu ndiye magero yatu. Ukukwatu matempa ni nature. Vena Diana kuno ni magai. Vama love siba penda ni bine. Siba yopaka ntu ndiye vene. Tange namo. Ndiye vene. Na Messi. Na Messi. Ndiye vene. Mtende kano na unuamu Gawambe fukwela kukusambamu Nama ex tuwabika pa mabudget Umukaya tumushiba palasi Perfume tuwaibika pali losi Big bag kuno e bossi Kelo wa mnove tabada ndako Uluambo kumye sufwe fiko Kukafipa ni shitange namo Ukukwatu vilimbani usiku Funsa Martha, Belinda na Messi Kuno kwatu ndiye magero yatu Ukukwatu matempa ni nature Vena Diana kuno ni magai Vama love siba penda ni bine Siba yopaka ntu ndiye vene
Tange namo
Ndiye vene
Na Messi,
na Messi. Ndiye vene
Chirali lokushane mbeni Nasa muno lui mboa ngwe mbeni Divin ka life ya kachikata Bika kwa effort pa kunjikata Tunawola na kadimu muti wa maka Big team zinatupa kinga na maka Tuchesha kuno bondi takuboku ya Njewe loku na chirila anoku ya
Kukafipa ni shitange namo Ukukwatu vilimbani usiku Funsa Martha, Belinda na Messi Kuno kwatu ndiye magero yatu Ukukwatu matempa ni nature Vena Diana kuno ni magai Vama love siba penda ni bine Siba yopaka ntu ndiye vene
Tange namo
Ndiye vene
Na Messi,
na Messi. Ndiye vene
Bine yaba na Maris Yaku sole mfuti salapuko Weko fena jacked up Sharp sharp Vika ko fena five Ukushishita love Tela ila kakushitisha Tie kata puti mumu Koshe safety number one Noru vilo sana sana Mwanti kuno ya defense Ni piumu ya mkondo Tupondo waka shana Vana mayo evantanti Kosha kukore
Kukafipa ni shitange namo Ukukwatu vilimbani usiku Funsa Martha, Belinda na Messi Kuno kwatu ndiye magero yatu Ukukwatu matempa ni nature Vena Diana kuno ni magai Vama love siba penda ni bine Siba yopaka ntu ndiye vene
Tange namo
Ndiye vene
Na Messi,
na Messi. Ndiye vene
Blessing music.
Jazz Daddy. Money.